rockumziki.com.
MJ Records.
Yeah. Beef Jaw. Big bag, big dreams, big moves. Kila siku hustle, kila siku nina improve. Na sio kubonga kila noti nina groove. Na shindana nami si shindani now, nona lose. Big bag mentality kwenye grind so leisure. Na kila move unayofanya kama treasure. In this rap game I'm a ruler, no pressure. From the street to the stage I'm a lyrical professor. It's gonna be the kila kona kila chocho. Sija kufanya zenu logo ila mtani cheki logo. Walisha sema sana kwamba kitu haina soko. Mipira ke kujanya katu singe kaza vocals. Big bag dreams, no time for schemes. Stacking that green nigga, living my dreams. Checking kiwa kwenye scene, making moves unseen. Toto mama hawelewi, focus yote kwenye green.
Juu, ali any place, yuko high, yuko top, yuko juice. Unapa juu, hata hali ya hewa inonyesha mpinzani wangu mimi tunapa juu, ali any place, yuko high, yuko top, yuko juice. Unapa juu,
first I'm a genius, second fashion killer. Tada give them blisters, wait, hapo silete hisia. Flow zao za kitoto, hapa nkazi at friendly zongo. Walianza tuna mioto, sai kuniiga ulipata joto. Niko kwa anga na ba, jina sai natamba. Na ngoma zinasamba, kwa show watu wanajaa. Naifanya hii ni kazi, siuzi sura. Siezi kupumzika ili nyumbani upate kula. Siezi kuchoka ili mradi mpate mula. More money, Gucci, Prada, kila tuwa dua. Na washani jua, I'm better than them. So they say my name, like I'm the anthem. Cause me abandem. Nataka nataka nina njaa ya mizuka. Mchaka mchaka hii ni kipaji meibuka. Leo da kesho sauzi kama mwewe tunaruka.
Napa juu, ali any place, yuko high, yuko top, yuko juice. Unapa juu, hata hali ya hewa inonyesha mpinzani wangu mimi tunapa juu, ali any place, yuko high, yuko top, yuko juice. Unapa juu, hata hali ya hewa inonyesha mpinzani wangu mimi tu.
Smokumziki.com.